Jehova, kuyo indlu yakho sihlangene kuyo, indlu yakho yiza manje. Siyakhuleka siyanxusa kuwena Jesu, kuyo indlu yakho, kuyo indlu yakho. Sing again, no boost.